Special from NigeriaMix.com.
I'm looking at that ass, it's killing me. The way you bounce, baby. Apple turn around, baby. Rangin' your usi cappuccino. Face to the ground. When you bend over, baby. Private show. Nakuta, yeah, you already know. Mohana mulai, yeah, ni shindu shingo. Shukisha, mami, go down low. Body, body, ten, ten. Then I saw them make the body when it bang, bang. Monamu, si basi uje na your best friend. Bune na kanika, umeshuka toka heaven, heaven. Chini nani ita kwa mchina. Changanya majina steam. Anaikalia nyuma ya bima. Ukinyomba sezi kunyima ya nane.
Kwa step, Melanie, Melanie, toto la mshep. Nikalipe mali kwenu mama twenze. Kiri kiki kiki, karakakakaka. Kakuka mama kiuno, kiuno. Kiri kiki kiki, karakakakaka. Kakuka mama kiuno, kiuno. Yeah. Baby, you're my angel. When you smile, I'm dying. Mwe mzuri kila angle. Even when you're crying. Budi budi ina makusudi. Mara chali na kifudi fudi. Budi budi ya nileta kwenye mudi. Ukinipa mara moja kwenu haurudi ya iswe.
Fresh out from NigeriaMix.com.